kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. Iwe juu niambie, yeah, 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 yeah. Juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, o kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. Iwe juu niharibie, yeah, yeah.
Tulikuanga mabeste, tulikuanga mamorio, pamoja kama Oreo, chini ya maji kila koste. Hatunanga mangori, hatunanga maworries, lakini saa hii umebadilika, eti sababu umeimarika, unachochea mipango kukamilika. Ushakuwa mtiaji wezi aminika, ya Mungu mengi inakubalika, lakini moyo unasikitika. She addicted to the bands, to the bands. She addicted to the bands, to the bands. Yeah, she addicted to the cash. The cash. She addicted to the banks, to the banks. Yeah, yes, she's stranger to the grind. Uko in danger, uki mind. Yeah, mwili ni one of a kind. Kenya na die, you find.
Vipi niambie, kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. Iwe juu niambie, yeah, 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 yeah. Juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, o kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah.
Kujua kume sota amini, nilikujua kabla ubaika bikini. Jikoni viazi mchele na minji, and black and white bed sita bila TV. Na route 11 we ukienda kijiji, ukibatika ni matri kwenda mjini. Ukiwa wera mina kuseti kidishi, mbugi mbaye likuseti kwa polisi. Na kuni takisi uniambie, unakumbuku kinishoni kuchangie. Kabla hii kuomoka si uambie, umeomoka si jomoko sini haribie, yeah. Na kuni takisi uniambie, unakumbuku kinishoni Joni kuchangie, enkabla hei kuomoka si uambie. Umeomoka si jomoka si niharibie, yeah.
Vipi niambie, kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. Iwe juu niambie, yeah, 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 yeah. Juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah. O vipi niambie, o kisa juu ya pesa uniharibie, yeah, yeah.